suka umutima ukababara ninde wavuze ko jyewe nakwanze nihaki ubona umukunzi wanjye namubwire ko mukunda iyo mubwira ko mukunda nyemera vuga ko mushaka ntabyumva mu maso ye harimo agahinda mu mvugo ye harimo ikiniga mubwire abyumve genda umubwire ko namwanganya gato mubwire ko ibyo yitse atari byo nanjye si jye kandi nawe si we icyo nzi cyo ni uko nawe ankunda sinamwanze yamabujwe n'ubusa umubwire ko nigeze mwanga Sinshaka gukomeza kukubabaza Oya, oya Ubona ngiye ukambaza Ugire he, kombo nunyanze Wabona navuga ukambaza Kutavuga ko wahindutse Mubwire abyumve So you tip the tidy toe Now this is it And you know it's too late It's yours, it's yours Look who now I'm going to die Sing I'm going to Yeah Yeah, my voice went over sound Oh my god, go You guess I'm going to Yeah.